Sexy diva, divana, LG.
Yani mkuu, ni wako mtana, siya chiki kilaisi, leo inamonika jana.
The African princess.
Mkuu, ni wako mtana, yani kamkira kiti, leo inamonika jana.
LG.
Check it to check it to my happy. Check it to check it. Check it to check it to my happy. Check it to check it. Check it to check it to my happy. Check it to check it. Check it to check it to my happy. Check it to check it. Ongeze mlete kwenye chupa umweke na madina yake yote asisumbue chochote. Ongeze mlete kwenye chupa umweke na madina yake yote.
Yani mkuu, ni wako mtaalamu, siya chiki kirahisi, leo inamwagika damu. Mkuu, ni wako mtaalamu, yani kamkera kiti, leo inamwagika damu.
Cheke tu cheke tu maepe, cheke tu cheke tu.
Check it to my epic.